Ajima was a kid.
Ask it, yeah.
Again and again. Cisco,
Kodinchani, Chomwe umandi kondela ine. Kodinchani, Chomwe umandi kondela ine. Kodinchani, Chomwe umandi kondela ine. Kodinchani, Chomwe umandi kondela ine.
Mutima manga mumatagazi mafuso. Zochuluka zolemela mafuso. Dicha nicho mumandi kondela nitziwe. Chikondicha kuyanga titziwe. Ndi malagala kota ndi masukila. Dikundi usa ine chomo makondela. Kumeta mbalu kwefula mwina kastepi. Utandi usa mwina tima ndi upesi. Aka pasule ndi kutziwa salepela. Kupesa njila yofuna kutikwetela. Aka bwila so uwa uze alepela. Alemba matipa na chule awelenga.
Kodinchani, chomwe umandi kondela ine. Kodinchani, chomwe umandi kondela ine. Kodinchani, chomwe umandi kondela ine. Kodinchani, chomwe umandi kondela ine.
Unafila jani, unagonda jani. Mavalidwe maonegedwe tasindi yankani. Lelo loka mundi use zen zen. Kuti munagonda jani baine yo kweni kweni. Jalama ndilibe, olonjale ndilibe. Kuchena maluksi, zosezo ndilibe. Pano sindi joga undi use jilunga mope.
Pano sindi joga undi use jilunga mope.
Mtima wanga unasanka iweweka bas. Sine osintana, sine mpando wa mupas. Ndiweweka ya mwene yo ndima fila bas. Shikondi janga siji sindanga disilabas.
Kodinchani, chomwe umandi kondela ine. Kodinchani, chomwe umandi kondela ine. Kodinchani, chomwe umandi kondela ine. Kodinchani, chomwe umandi kondela ine.
Ndikufuna ndidziwe, ndikufuna ndidziwe. Ndikufuna ndidziwe, chomwe unaona maine. Kuli antu andalama, kuli antu achuma. Kodi onse wasakukuta. Wina umango ndisangalata. Ine mutima kumati huma ndikonda. Masuka ndidziwe, eh.
Kodinchani, chomwe umandi kondela ine. 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 Kodinchani, chomwe umandi kondela ine.
Kebo Force Records.